munyemerere rero ntatinze munyemerere uyu munsi noneho nari nashatse kugira ngo ngaye kandi nenge umwe muri ba milita ba leta ya MRND militante uwitwa Kanyamibwa Jacques mu izina rya bamwe mu basirikare ba FAR bitwaye nkawe kandi baba batekereza nkawe mbagaye Kanyamibwa ni umwe mu bantu ubundi nge ntari narigeze mvugaho na rimwe ntabwo nigeze mvugana nawe wenda ngo ngiri cyangwa ngiri icyo muvuga hoya aya ariko we aho yicaye narabibonye ko aho ari ashobora kuba ntekereza wenyine ashobora kuba ntekerezanya n'abandi ariko ndahamya ko hari bafite itsinda rintekereza ikigali rero hari umuhungu ukunda kwitangira ibitekerezo bye uko abyumva akanyuzamo ndetse akavuga ku bantu ashaka akabavuga uko babona n'uko abafata ubusanzwe nge ntabwo njya nihanganira umuntu unyenderanyaho ariko mu mahame yanjye ntabwo njya nsubizanya n'umuntu w'umudamu hari ndetse n'abagiye banshotora nkabihorera umuntu w'umudamu sinshobora gusubizanya nawe iryo ni ihame ryanjye so n'uriya muhungu rero uri Kigali ajya anyuza amatika zigaba akavuga uko abyumva uko ashaka parayeri ngenda namwikundira ariko akamvuga uko abyumva nyine ni uburenganzira bwe kandi ngenda nabimukundira rwose nawe rero ni umwe mu bantu ntashobora gusubizanya nawe rwose ntabwo nasubizanya nawe ngo kuko yamvuze namwaye gwa head sinanjye uyimuha kwanza yarabyihaye ni uburenganzira bwe nge ndabimwubahira ndanabikunda ibyo amvugaho byose ndabyumva kandi ndabimwubahira nkanabimukundira ariko sinshobora kumusubiza ntibisanzwe rero aherutse kwitangira ibitekerezo bye kuri cano yiwe hanyuma Kanyamibwa nk'umwe wenu mu bari bamukurikiye nawe aza akoresheje iyo nyandiko mubona atanga ibitekerezo yaragize ati urakoze kuduha imvu n'imvano y'igisirikare cy'u Rwanda ndabaza akazigaba mu gisirikare cy'inkotanyi yari mu ruhe rwego ofisiye sous-officier cyangwa yari umusoda usanzwe uwo ni uwitwa majoro Kanyamibwa Jacques pilote milita wa FAR nubwo rero ntashobora gusubizanya n'uyu mwana w'umuhungu nk'uko nabivuze ariko Kanyamibwa n'umwe mubo ntashobora kwihanganira niyo mpamvu nshaka kugira icyo mvuga kuri iyi myumvire n'ibibazo bya Kanyamibwa kugira ngo n'abandi nkawe bumvireho kuko ni Kanyamibwa Jacques wumvikanye avuga ko ari majoro ndetse akaba n'umupilote wa kajugujugu z'intambara niko abivuga agiye ntabyo nzi simbizi niba ari byo gusa bwa mbere mwumva izina Kanyamibwa icyo gihe yari Lieutenant je crois namwumviye ku kiriyo cya Lieutenant pilote André w'iwacu dufitanye amasano ndetse twaniganye primaire ubukomero nawe warwanishaga kajugujugu ariko ubwo bari mu ntambara mu Mutara intambara igeze habi kajugujuguye yarashwe n'inkotanyi irahanuka we na bagenzi be bari kumwe muri iyo kajugujugu barapfa bagwa ku rugamba kuri icyo kiriyo niho namenye numvise izina ryitwa Kanyamibwa numvise ko witwa Kanyamibwa nawe wari utwaye indi kajugujugu ngo yabonye kajugujugu ya André irashwe wahita atema ikirere na kajugujugu ye arigendera avuga ko nawe yararashwe nongeye kumva Kanyamibwa mukurikirana ku kinyamakuru cyandika cyitwaga Jikanya nacyo cyajyaga cyandika ibitekerezo najyaga mbisoma ariko nta handi muzi nawe nta hanzi nta nubwo nari narigeze muvugaho nawe ntekereza ko atari yarigeze amvugaho nta naho nigeze mpurira nawe ngo tugirane ibiganiro habe na hamwe kuri iyi mihanda wa mugani cyangwa kuri izi mbuga ariko yaricaye ira profite l'occasion uyu mwana arimo atanga ibitekerezo avuze kuri kazigaba Kanyamibwa nawe ati rero aravuga ati muzambarize yari mu gisirikare cy'inkotanyi yari ofisiye yari sous-officier yari umusoda ce que anzi aranzi ko nabaye muri icyo gisirikare cy'inkotanyi nibyo wenda icyo atazi ni iranga ariko nayo iyo ishaka yari buri arayizi ahubwo ntekereza ko ari ukwigiza nkana ni kanyamibwa rero mu by'ukuri warwanishije iyo kajugujugu ariko ntabwo nzi aho yarwaniye agiye ntaho nzi ntaho nzi kuko nubwo urugamba rwari ruhinanye rugeze mu mahina mu mujyi wa Kigali sinzi niba harimo ni ya Jacques Kanyamibwa gusa icyo nabonye n'undi muntu mu matariki 9 10 nko kujya kuri 16 hari hakigaragara za kajugujugu nk'imwe cyangwa ebyiri simbizi ariko zaturukaga mu kirere cya Kanombe zikanywa hejuru ya Rubirizi hirya zigaca inyuma ya Kicukiro na Nyanza ya Kicukiro na Karembure zikanyura inyuma y'irebero ukabona zihingutse za Nyarufunzo Butamwa zirengeye hehe mu kirere cy'igitarama ntawe uzirashe nta nazo ntawe zirashe byarinze bigera ku itariki 6 cyangwa 7 z'ukwa 7 ndumva aribwo hagati yenye enye na 7 z'ukwa 7 ndumva aribwo abantu bagiye kureba mu baje basanga bari babaragiye basi ngo baracyarimo basanga baragiye mu mujyi wa Kigali uba wagiye interahamwe ruzarinze ziturumbuka mu mujyi wa Kigali ntarabona kajugujugu irwana ntarabona irasa birumvikana ko iyo kajugujugu rero ya Kanyamibwa ariyo yanyuze iyo za Karembure za Mo Kigali nyuma ya Mo Kigali iragende za Gitarama ikaba ariyo yambukanye muri Zaire nta gushidikanya kandi ko iyo kajugujugu nayo Kanyamibwa yatwaraga yagurishijwe cyanze bikunze yaragurishijwe gurishwa mu ngabo za Sasungweso muri Congo Brazza kuko hari intwaro baguze cyangwa se ikaba yaragurishijwe kwa Savimbi muri Angola Rinita so ikiguzi rero yishyuwe Kanyamibwa yishyuye ikiguzi yishyuwe cy'iyo kajugujugu yatwaraga icyo yakuyemo itike yamugejeje aho ari mu bihugu by'abakoloni ubu ngubu nicyo bisobanuye njyewe rero nawe mu gisirikare cya RDF cyitwa APR ndasezererwa imbunda nari mfite ndayirometa ndasezera ndataha Kanyamibwa kajugujugu wahawe wagendagamo warwanishaga wayiromese hehe mbere yo kubaza ngo kazi gaba ni rankaki wayiromese hehe wowe wari rankaki Majoro uherutse kugaragara muri Zoom bamukina nawe yikina ngo bamuhaye penetensiya ngo kandi bamugize generali araseka reka si uguta inkonda sinakubwira umu ofisiye mukuru wize muri Ecole Superieure Militaire uhabwa iranka mu buhungiro kuri Zoom n'umuntu utabifitiye ububasha s'il vous plaît agaseka agacira inkonda ngo abaye general imagine vous bantu mwabaga mu Rwanda ni abantu bajye bareka kuvuga ngo bwavuze ngo buriya ngo ni ikinyenzi no ukuri ni ukuri ni abantu mwabaga mu Rwanda niba musubiza amaso inyuma mukareba imyumvire n'imitekerereze y'aba basirikare ba milita ba Emeride na Habyarimana mubona abanyarwanda tutari dufite ibibazo koko ubu mubona abanyarwanda twari turinzwe n'abasirikare bafite umwumva imitekerereze y'aba bantu mwumva urwego rw'imitekerereze y'aba bantu umuntu ujya muri Zoom bakavuga umuntu utabifite ububasha akavuga ngo amuhaye iranka muri Zoom agaseka agacira inkonda ndarabaza ngo kazigaba ngo yari iranka kise nyine ushaka kumenya iranga yari arimo baguye kajugujugu bame arapigi yanjye hanyuma twesurane nibwo uri bumenye iranga yanjye ntibame byinshi bampa amakomporane gusa na arapigi yanjye ubundi nawe baguye kajugujugu yawe hejuru hariya Kanyamibwa uze tubazanye iranga ariko ibyo mwamwigira ibiki ubwo nawe urabaza amara ngo amara sha iranka ribaye ari ryo musirikare ntabwo umuntu nka majoro yaba tekereza atya wumvikanye kuri chaîne ya YouTube asesengura ngo ibijyanye n'iyi ntambara u Rwanda rurimo kurwana muri Congo ye hari komana nyagasani avuga ngo leta ya Congo na Tshisekedi ngo bakomeje kwitegura intambara ngo kuko bari kugura intwaro nyinshi zo mu kirere zo ku butaka zigezweho ngo bigaragara rwose ko bari kwitegura intambara mu buryo bugaragara ariko noneho ngo ku ruhande rw'u Rwanda Kagame n'igisirikare cye na leta ye ko ntabwo barimo kwitegura intambara ngo kuba Mubaraka yaragaragaye yifotoza ku mbunda muri Pakistan ntabwo bisobanuye ku Rwanda rwaguze izo mbunda ngo ntabwo bisobanuye ku Rwanda ruzifite ngo kandi n'ikimenyimenye ngo Amerika ngo yafatiye RDF ibihano byo kugura intwaro n'ibindi ngo Rwanda nta barashi ngo muri RDF nta barashi bimbunda nka ziriya bafite kuko bisaba ngo igihingo cyo kuzigana umve inkotanyi zateye ku itariki ya mbere z'ukwa cumi muri 1990 Kanyamibwa areba ari ofisiye akanuye amaso inkotanyi zihanura indege ya Habyarimana Kanyamibwa ari ofisiye akanuye amaso inkotanyi zitangaza ko zifashe igihugu ku itariki 17 z'ukwa karindwi 1994 Kanyamibwa hari ari majoro arimo atema ikirere ahungira muri Zaire akajugujugu y'intambara ntiyaza no kubarasa aho bakoreye iyo nama yo gushyiraho iyo guverinoma ahubwo arimo atema ikirere ahunga none utinyuka akavuga ngo Kagame na RDF ngo ntabwo bitegura intambara barimo kurwana muri Congo ngo kuko ngo nta n'intwaro bafite kuko hatagaragara aho baziguze ngo intwaro nini iyo zaguzwe ngo bigaragara kurunoza muri za systeme z'ibihugu ngo ko zaguzwe ngo nta barashi RDF ifite ngo kuko bisaba byibuze amezi atatu yo kuziga ubundi ngo Amerika yabafatiye ibihano reka mbabwize ukuri niba umuntu witwa Kanyamibwa nawe mu 2024 agitekereza atya inkotanyi zatinze gufata igihugu ariko nazo birashoboka zabikoze zibishaka birashoboka kuko birashoboka ko Museveni na Kagame na bashevuje wenda n'indatwa zabo batindijwe no kunononsora umugambi wo kurimbura n'abatutsi babaga mu gihugu ko bashobora kuba baravuze ati ntitwabona uko tubavangura reka tubagira ibitambo bapfe tubone icyitwa jenoside nibwo abatuzabashobora batazagaruka kuturwanya nyuma bashobora kuba baratindijwe n'icyo ariko ubundi igisirikare cya FARC cyo rwose nta mutwe cyagiraga commandement FARC zero babajwe rero n'abana b'abanyarwanda basirikare bato n'abakuru barwanye batizigama bamwe bakanahatakariza ubuzima abandi bakahamugarira barwana bafatanyije intambara n'abantu badashobotse nka Kanyamibwa ushobora kumbwira ute niba Museveni n'abakoloni barateguye intambara yo kwigarurira akarere kose bagahera Uganda bakayifata bagategura gutera u Rwanda bagakoresha izina ry'inkotanyi bakica Rwigema bagahitamo gukorana na Kagame bakabishobora inkotanyi zigatera Habyarimana na MNLD bakabita imihirimbire ifite imirizo n'ibitwi bitendera kandi ngo zitunzwe n'ibitiritiri iyo mihirimbire ikarasana na Kanyamibwa ayirashisha akajugujugu ariko akarenga akirukanka akayabangira ingata akirukanka na kajugujugu iyo mihirimbire yitwa inyeshyamba z'inyenzi igatunga misire n'abarashi bagahanura indege ya Habyarimana ikagashyigashira hanyuma Kanyamibwa akanuye n'amaso ye ntamenye ko uko bigenze na ahubwo agahunga atyo kugeza n'ubu imyumvire ye murumva iri ku ruhe rugero niba atekereza ko Kagame na Museveni uyu munsi bateje intambara muri Congo ariko bakaba batarayiteguye bakaba nta ntwaro bafite murumva imyumvire ye iri ku rugero rungana iki niba atekereza ko abantu batunze misile n'abarashi bagahanura indege muri 1994 bitwa imihirimbire y'inyeshyamba zakubise fari gashwiragira bagahanura indege none uyu munsi baritwa ko ari igisirikare cya leta bafite igihugu nibwo nta ntwaro bafite nibwo nta barashi bafite abantu bari bafite misire bitwa inyeshyamba bitwa imihirimbire bafite misire bahanura indege none ubu nta misire bafite bitwa igisirikare cya leta gifite igihugu mwumve umuntu utekereza atyo kandi ibintu byarabaye ari masa kano yareba
kerekeranye n'izi ntwaro bavuga ko bagiye kugura muri Pakistan ndetse n'ama video yacicikanye berekana indege bavuga ko u Rwanda rwibitseho ndahera kuri iriya bunda mu baraka yifotorejeho niko navuga kubera ko urabona ni chef d'état major general yagiye muri mission yo kujya gushaka intwaro rumva usibye we nabo bari kumwe nta wundi wari gufata ariya mafoto usibye we logo kuba ariya mafoto ariho nuko aribo bayatangaje kuko nibo bagomba kuba barayafashe urareba rero ukavuga uti bayatangaje mu ruhe rwego kuko ndumva bagomba kuba atari ubwa mbere abayobozi b'ingabo z'u Rwanda bajya gushaka intwaro ko ntabwo ari ubwa mbere kuba barayatangaje rero muri iki gihe ni ukubera yuko abantu benshi bavuga bati kuko ngo yamaze gutangaza ko bitakiri ibanga ko ishobora gutera u Rwanda kandi muri uyu mwaka ushize tukaba twaragiye tubona intwaro zitandukanye zaba izo ku butaka zapfuye zaba izo mu kirere abaguze indege abaguze za drone ibyo byose bikaba biboneka ariko tukabona hakurya aho bahanganye nta kigaragara abantu benshi ari abari mu Rwanda n'abari hanze baribazaga bati iyi ntambara izagenda ite kuba rero yaragiye muri iriya misiyo muri Pakistan bagasohora ariya mafoto ndumva barayasohoye mu rwego rwo kugira ngo barebe yuko abantu bari ari abari mu gihugu n'abari hanze bafite izo mpungenge ko yenda zashira urabona hari yari ni ukuvuga ko ni ahantu bexpose intwaro kugira ngo yenda ube wahitamo izo mushobora kugura zihwanye n'ubushobozi bwanyu zihwanye n'ibyo mukeneye ariko hagati yo kujya kugura intwaro no kugira ngo muzajye kurangiza amasezerano amabanki azajye kumvikana uko amafaranga azagenda ntabwo ari ikintu gishobora gutwara hasi y'amezi atatu cyangwa atandatu biramutse byihuse urumva ko rero umuntu uvuga ngo intwaro zasesekaye i Kigali kandi n'uwagiye kuzireba ataragaruka urumva yuko harimo ibinyoma biba bikabije niko navuga iriya rero ni intwariro irasa shari nuko hari abo numva bayita ngo ni ibifaru nuko ni ziriya modoka burende zaba zigendera kuri sheniya arizo bita shari zaba zigendera ku mapine ariko zifite burendaje nuko ziriya bavuga ko ari imitamenwa ziriya sisiteme ya misile n'ikikora ntabwo ariyo kurasa indege iriya misile ntabwo ni iri mu rwego rwa misile mwayeni porute dogo ntabwo ari mu mbunda zirasa kure kuko irasa hagati y'ibirometero bibiri n'igice n'ibirometero bitatu dogo ni intwaro bakoresha ku butaka nuko bashobora kuyishyira ku modoka ku majipe bakaba barasa ariho iri cyangwa se nk'abakomando cyangwa rezi unite speciale doko le force speciale bashobora kuyikoresha nabo iri kuri terepe nk'iriya nk'iyo kuri iriya foto urumva rero kugira ngo ujye kuyigura kuko kugira ngo uvuge ngo yasesekaye kuko kugura imbunda ni ibintu bitoroshye bifata igihe kinini kuko ari poste de tir iyo bita poste dotire no kuvuga iriya ntwaro tubona akaba diminution za misile barasa donc kuko nazo baziguru kwazo donc ziriya misile ziri ahagana hirya ziri hejuru wagira ngo ni monte kuri iriya boda yuko zira nizo misile donc bazigura ukwazo noneho agomba system ya doko systeme d'entraînement yo kwigiraho doko ya simulateur kuko ntabwo ushobora kubona amamisire yo kugira ngo abatirere doko abarasa bashobore kwiyantirena bihagije doko hari za simulateur ba ni dayeri no gutwara indege ni kimwe doko akenshi abarasa biyantrenera kuri izo za simulateri doko baterasa amasasu nyayo ariko iyo birangiye bivuko abo batireri bajya no kujya kurasa doko ugomba kugura n'amasasu ya egzerisiso yo kuzingiraho kurasa doko kuko ntabwo wakwigira kuri ziriya riyeri doko agomba kuba hesha dotire doko abo bantu bavuga yuko ingabo z'u Rwanda ziyibitsemo bagombye kuba bafite na jean dotire aho bajya kurasira doko bakabona barasa doko icyo nacyo ni ikindi kimenyetso cyerekana ko muri kiriya gihugu nta mbunda nka za buriya bwoko zihari agomba rero no kwiga uko abazirashisha bagomba kubyiga doko hari uburyo bubiri swat ushobora abo muziguze bashobora kubaha abaspecialiste bo kuza iwanyu bakaba ariho bigishiriza abazajya barashisha ziriya mbuto cyangwa se bakabaha burusi aba mukohereza abasirikari bajya kuzigira kuri izine kubo aho mu gihugu muba mwaziguzemo doko urumva rero ni ibintu udashobora kuvuga ngo uzabikora mu mezi atatu cyangwa mu mezi ane ngo ube wabirangire ni ukuvuga ko iyo muri kugura ziriya mbunda ibyo byose murabiteganya abo muziguze bakemera uko bazabaha amasasu umubare wayo ziriya za kuko ntabwo uzagura imbunda imwe urumva rero ntabwo uzagura imbunda imwe doko poste dotire ugomba kuba nibura ufite yenda nk'icumi cyangwa makumyabiri doko icyo gihe rero mwumvikana doko muri mwumvikana umubare muzagura mukumvikana uko abazazirashisha uko bazabyiga niba bazabaha kuko hari amashuri abahari bashobora kubaha umubare w'abantu agomba abamekanisiye bazajya bazikora ntizigire ikibazo doko ibyo byose byumvikanwaho mu masezerano yo kugura imbunda niyo gituma umuntu ukubwira ngo yagiyeyo ngo zasezekanye ntabwo ari ukujya muri superi marishe ngo ugende ugura imbunda uzipakire uzitahane ibyo ntibishoboka doko urumva rero ni icyo nshobora kukubwira mu cyerekeranye na iriya urebye ni sisiteme ya misiri yo kurasa za burende ariyo kurasa indege yo kurasa za burende n'ibiri ku ruhande nyine ibyangombwa kugira ngo ushobore kuzigura bivuga kugira abantu bazazirashisha doko urumva ni ibintu bifata igihe kontrema y'ibyo abantu birirwa bari kuvuga baba bari kwibeshya baba bari kubeshya ntabwo biba ari byo ntabwo mubaraga ashobora kujya hariya ngo ataha n'imbunda ntabwo ariko imbunda zigura kuko haba amasezerano ya metonazi uko muzajya mu hari igihe bavuga bati tuzajya tuziba iyo zigize ikibazo tuzazibakorera de imyaka ibiri cyangwa se umwaka umwe doko ibyo biba mu masezerano yo kugura ntabwo ari ikintu ugenda ngo urangure noneho utahane ahubwo icyo umuntu yakwibaza ni impamvu bajya kugura imbunda nka ziriya kuko iyo urebye menace u Rwanda rufite niyo mu kirere ntabwo ari iyo ku butaka yego nari amashari buriya nabo agomba kuba abateye ikibazo kugira ngo bashobore kuzarasa ariya amashari yo muri Congo kuko sinzi niba wibuka muri 2013 ubwo irya ntambara ya mbere ya M23 ubwo iriya brigade ya Sadeki yarwanaga nabo uzi ko hari igihe yigeze kuba mu Rwanda tentative yo kugira ngo bajye kubatabara bashaka kujyanayo ari amashari ariko kubera yuko bayaguze amashari mu Rwanda rufite bayaguze muri Afurika y'Epfo noneho Afurika y'Epfo izana za helikopteri zo kuyarasa kubera yuko izi predaje yazo no kuziko zimwe zari zatangiye kugera igijenye barongera bazisubiza ibutare iyo zimwe nuko urumva nabyo birashoboka doko icyo umuntu yibaza no kuvuga ngo ko bafite ibibazo byinshi biri mu kirere cy'u Rwanda kuko nicyo urebye ni nkaho kirangaye kuko nta buryo bwo kugikontrola bafite kuba rero bajya kugura izi za misile zirasa za burindi bagombye kugura misile zirasa indege doko aho naho ntabwo ari uko bayoboye ko hari ikibazo nanone ndakeka ko ari ikibazo cy'amafaranga nuko umuntu agura ntubona umuntu ugenda no mu iduka uragenda werekera ahari ibintu ushobora guhaha hari aho utirirwa ujya no kureba nuko nkeka ko kuba bataragiye no mu Bushinwa ari ikibazo cy'amafaranga bashobora kuba bafite sino bagombye kugura za misile zihanura indege aho kugura izo kurasa burende
imitekerereze nk'iyo ngiyo ni iyi ngiyi nyine niyo mitekerereze yari irinze igihugu kwibeshya kuri adversaire u Rwanda na Uganda bateye Congo batiteguye ubu bari kurwana intambara batateguye u Rwanda na Uganda nta misile bafite nta ntwaro bafite zo guhanura indege cyakurasa ibifaro bari bazitunze ari inyeshyamba badashobotse muvuga ngo ntibashobotse none ubu ni leta bafite igihugu nta misile bafite ariko imyumvire yanyu Inkotanyi zihagurukane sisiteme ya gerira ziba kubiti buryo n'ibumoso mushwiragire nta murindagire mu ntambara klasike ngo mwasomye ibitabo byinshi mwasomye ze byamariye iki rubanda kwanza rubanda rwabishyuriye n'amashuri mukarinda muyiga mukarangiza mugasoma ibitabo byinshi ibyo bitabo byamariye iki rubanda mwari mushinzwe kurinda rwabishyuriye amashuri ibyo bitabo byabamariye iki ibyo bitabo byamariye iki igihugu cyabizeye cyabizeye cyabibeshyeho hari nabo njya numva ye bikarakasa baratubugwari ngo banyoye ngo champagne basohoka mu mujyi wa Kigali umusirikare arata kuko yahunze igihugu ibyo bikaba ari byo bigwa ibyo kurata imbere y'abantu kubasohotse mu mujyi wa Kigali ngo n'imbaraga ngo operation champagne iyo musohokamo ku mbaraga mwari gusohokera mu muhanda wa kaburimbo bitewe naho mwebwe ubwanyu mwahisemo kwerekeza nubwo guhunga atari ubugabo musirikare uhunga nta bugabo burimo ariko iyo mutekereza guhunga akaba arimo mwishakira guhunga mukanateganya aho guhungira mwari kwerekeza iyo kabuga mukanyura umuhanda wose kabuga Rwamagana Kibungo Rusumo cyangwa mugafata ya Kayonza Mutara Gabiro niki naho muterekeje aho mukerekeje mukamanuka Nyabugogo Gasyata muzamuka Rwafandi na Byumba Gatuna kuki muterekeje se ya Kicukiro mumanuka Bugesera kuki se muterekeje giti cy'inyoni Ruyenzi na Gitarama we na mugere Gitarama muzi Gisenyi cyangwa mukomeze ya Butare Gikongoro niki kuki se mutazamutse ishyorongi ku kirenge n'abase kuki mutazamutse ishyorongi impamvu y'ukuri mutanyuze muri izo nzira nyabagendwa muri iyo mihanda kaburimbo mwari mushinzwe kurinda mwari musanzwe mugendamo inzira nzima zigendwa nuko mutari mwemerewe kuhanyura nta bushobozi mwari mufite bwo kuhanyura iyo mihirimbi izo nkotanyi zitagira amaranka zitagira ibiki zari zabafungiye zibasigira akayira nk'akifuku mugenda mupfumaguza mu bisheke bya Bonaventure mu nzove na byayi ariko mugenda mwica abaturage mu mwahunganye n'ibyitso n'inyenzi n'abagambanyi mwicisha rubanda rugufi imiryango yanyu yaragiye kera nizo za helicopter na za autoblend ibyo nibyo bigwi operation champagne mwakoze champagne namwe ntimugasekwe hasoni kanyamibwa ni wowe wanyendereje ariko reka nkwiyame kandi ntuzongere n'umunsi wa rimwe niba wowe na bagenzi bawe muri rusange by'umwihariko abo mubana i Burayi na Amerika mutazi uruhare rwanyu muri aka kaga inyoko mutu n'abahutu bo mu Rwanda turimo ufite ikibazo niba mutazi uruhare mwagize ufite ikibazo iyo muza kurinda abaturage cyangwa mugahunga mutisha abaturage nta kibazo tuba dufite ariko n'ofiske kwinjira mu baturage mukajya kwica abaturage mukica abo muhungana mukica ye n'abasirikare mwabanaga mukicana ubwanyu kajya kwica abaturage mwari mushinzwe kurinda ngo ni ba nizabatutsi ngo nizabyitsu ako niko kaga ubwo nibwo niyo maranka warufite wo ari no wabwiye ko ngo warageze ni butare mureso simbize I don't know nta ntabwo nkeneye kubimenya rwose ibyo nakazi kawe gusa ndakwiyamye kuko ndakubwiza ukuri kanyamibwa burya murutwa rwarakabije ngenda y'Imana n'abari abagenzi babo bose bamanitse amaboko bakajya guhakirizwa I Kigali mwebwe muri Burayi na Amerika barabaruta barabaruta kuko bo byibuze bameshe kamwe ku buryo nta muntu ushobora kubibeshyaho bameshe kamwe bamanitse amaboko bagiye guhaku mwebwe muri babi muri mwe muri bapanya priza bandi barabebera bakinjira muri za ambasade za leta FPR aho ngaho muri hari nabubu bakagenda basi ko ntawo babona bakagera Kanombe muri babi kandi n'uyu munsi wa none nimwe mukomeje gutobatoba mutobera bo mwasize mu mashyamba mushaka kubaha amabwiriza mwabahaye idolari ijana mwabahaye amayero 200 mugashaka mugashaka gushingira muri ibyo kuri ibyo ngo mubahe amabwiriza mubaye inama zipfuye zishingiye ku bitekerezo n'imyumvire nabyo biri hafi ya ntabyo nk'ibyo byawe FPR nta ntwari ifite ntishobora kurasa misiri ko utabonye aho yayiguze none si yo barashishije indege uzaho bayiguze ubizi bayizanye ubizi mbese abayirashe niwe wabibigishije wabimenye ryari ku misile yavuye yaguzwe mu Burusi yiguzwe na Uganda ushaka rero n'abakongomani nabo bazamenye ibyabo byararangiye RDF ifite intwaro ifite n'abarashi bashoboye ntago ari adiveriseri wo gukinisha reka kubeshya abakongomani RDF ifite intwaro ikidafite n'impamvu yo kurwana muri Congo ikidafite n'imbaraga zishobora gutsinda abakongomani ariko intwari irazifite n'abarashira bafite n'ubugomira bufite reka rero kubeshya abakongomani ngo ntago tubona ngo aho Kagame agura intwaro ngo Amerika yamufatiye embargo nta ntwaro bafite nta n'abarashi shit barashutinga indege ya Habyarimana bakayidundurura aho ngaho kanuye misiri warusiko sha iyo abantu bari mwishya abantu bari mwishyamba yataba mwebwe muri Burayi mwebwe bakanyamibwa nawo ngo baneretse sinzi ngo bantira ikina sinzi nabo basera ubuga pfuye amaso bamirita mwese bo muri meridiyo ngiye yataba mwebwe ziramfubye zose mwasize mu mashyamba zakora ibara zakora ibintu byinshi byiza abantu isi tige zitekereza bariya bariyo abo muzi mwasize hariya atari mwebwe ba militante bo muremera ninde muri Burayi na Amerika mubabeshya mubashuka bakora ibintu n'isi yose ikumirwa ariko yaba ariko abarebe niyo demayiye babanyuraho mwebwe kugira ngo babashe gucengera basigaye mu mashyamba nimwe banyuraho nimwe mwabahuje n'akaje guhakwa ajya muntu muri za partenariya zabo ntazi umwanda wabo arangije arabakwepa nimwe mwayobotse nyamwasa mwunzi igikundi na nyamwasa umaje kwicisha no gushimuta bagira ingara batagira ingano mwasize mu mashyamba hari nabo mushuka abo bantu bantuza bamanwe bagenda bakabafatira Uganda mwebwe zaba zanatori mu ihabara yari afite hariya munsi ya minitrape ku muhima ntago ari umurieto nawe umugande se umugandekazi ntambara yo muri 1990 yatangiye batabana anatori yari ashinzwe iki hari n'uwo mukapiteni wundi uraho mu bufaransa niba ari kasiyaki nawe wari ufite umugore witwa Agnese umugore ntiyari surieto ihabara ntiyari surieto ntago se yari mu iperereza wari wumva hari umuvuga yumva Kigali hari wivuga na Natori yafunzwe ku maherere ya Karenzi Karake wanze kumvira Museveni Museveni ntiyari yababyeye ngo ntibamukoreho yarabafashije sha byose nimwe mwebwe muri za Burayi na Amerika nimwe murutwa n'abapfuye huko wabuzi cyangwa warumvise uwashinze ya RDF uzi uwashyize Kagame ku butegetsi uzi inshingano yamuhaye RDF z'icyari cyo uzi abari bo n'icyo bashinzwe uzi inshingano ibyo bashinzwe gukorera abakoloni mu Rwanda no mu karere ka Afurika ninde wakubye ko Amerika n'abakoloni ngo bafatiye RDF ngo mbarego zo kutagura intwaro nibyo wasomye muri ya matangazo yabo bandika batunzwe nande RDF itunzwe nande ihembwa nande kanyabibwa umuntu utarabaye mu nkotanyi cyamugora kumenya inkotanyi ngo ni bande ni bantu ki barava he barerekera he bagamije iki cyanagumugora kumenya kumumenya ngo fare komando ma fare bari bantu ki barwanye ntambara bwoko ki ha ntambara mwarwanye pre arwanye abana nyine bagowe biyo yari ko kuvuga komando ma ya fare zero fare RDF ntacyo kumbeshya mufite ku nyigisho nta nyigisho mwampa kuri iyi ntambara ntazo niyo havuze uvuye mu ijuru nta nyigisho umuntu wo muri FAR umuntu wo muri RDF yampa kuri iyi ntambara u Rwanda rurwana kuva ku itariki ya mbere z'ukwa cumi muri 1990 nta nyigisho wampa cyama peturi muri zoom barakubyira kuri generale nanjye ntabujya wumva bicara akavuga ngo ni ba koloneli ni bake cyewe ndi kazi gaba nta peti nshaka iryiki se iryiki ryo gukora iki nashoboye kuyobora inite ntoya gusa nayoboye sekisiyo kandi sekisiyo ya mbere sekishoni kamanda sekishoni wani nawe wari uyoboye kajugujugu mu kirere ariko sinzi aho wayijyanye none muracira inkonda muri zumu ngo ariko kazi gawe hari iranga ki mu nkotanyi cyakubaza Paul ariko barayasariwe igumire muri zumu gusa ariko umenye kuri kenyegi uri kenyegi rwose reka narakureke iminota ibaye myinshi iminota 50 irahagije ubutaha nzareba aho gatoya ku bantu bitwa abanyepolitiki egerega mbere yo kunenga umuntu yavuze ibintu byiza biba ari byiza nyine nta kibazo ntabwo nshinzwe kumushima ariko umuntu yavuze ibitari byo ndamunenga umuntu yanyuriye ndamubwira ni waya tuza subya kanyamibwa rero subya ntuzongere wowe n'abandi nkawe ntuzongere n'umunsi warimo tuzajya utuma umuntu avuga ibyo atakavuze nkawe uri kenyege rwose muri zumu uracira inkonda urumva ntabwo biteguye intambara kubera ko nta nubwo bigaragara aho baguze intwaro mu gihe ku rundi ruhande baguze n'amamisile n'amadrone Kagame wahanuye indege ya Habyarimana ari inyeshyamba akoresheje misile uyu munsi afite igihugu afite igisirikare cyitwa igisirikare cy'igihugu afite leta nta ntwaro afite. Yateye Kongo atabiteguye, ntago ari kurwana intambara atateguye. Uri kenyeji naho ngaho muhera gusuzugura adversaire. Niba ruzi Kagame ngo ninde yashizweho nande, igisirikare ayoboye ni icyande, kihabwa ibikoreshwa nande, kitunzwe nande, gihembwa nande, gihabwa akazi nande. Wabisomye mu matangazo ngo bafatiye Kagame yambargo. Uri umurwayi wo mu mutwe. Nshishikariza urubyiruko kuba maso, kwigengesera no kwirinda. Kandi nshimire wazarendo bakomeje kwirwanaho kigabo, kuko uyu munsi tuvugana kwa gatatu ku itariki 20 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2024, ahitwa Kibirizi naho hahindutse irimbi riri guhambwamo RDF. Ubwo barimo bapfusha babo, wenda bizabageraho nyuma y'iminsi 3-4 cy'umweru, I don't know. Ariko Kibirizi ni irimbi, kajugujugu za RDF za FRDC zongeye gukora akazi, kajugujugu. Apana sukoyi na drone na helicopter Apache. Nimubone rero bari abicanyi barimo uriya mugande w'umusoga, ntuga ni ibingira n'umusoga w'iyo ngiyo za jinja. Mubone bariya ubundi yitwa Baziringira Fred, ariko mwe mumwita ngo nibingira. Ngo mwumve uriya mwicanyi ngo ni Gahima Gerard n'abandi bose murimo mubona mwongeye gupfununukana yubukana nk'ubwo bari kuvugana. Ibingira garutse mu byunamo. Ntimwibeshye ko biri kubusa. Ntago biri kubusa. Igihe ntabwo kibeshye iminsi iri imbere. Bazi gupima ikirere ariko nyine gusasa ni ugusahurwa. Arimo aravanga igisirikare cya Kongo kirakambakamba. Igisirikare cya Kongo n'ubundi ntawe ugikontaho. Nigishaka kirorere twe. Kongo ihagaze kuri Wazarendo. Ibingira niba uri umugabo ongera ufate batalyani cyangwa ufate brigade, wambuke umupaka turebe kuri umugabo. Uheruka bya bindi wamanutse Kibungo ngayo Bugesera nga rwa Busoro ukajya Nyanza ugahinguka Igitarama kujya gukindagura ababikira, ubundi ukajya gusoreza ku nkambi ya Kibeho. Niba uri umugabo uri indwanyi Ibingira ku myaka 59 ufite, ngaho toranya batayo ushaka, wambuke umupaka, wambuke Kibumba turebe. Kabi kabi na nyina wo nabyara umuhungu kabari niwe wavugaga ngo kurwana si ukwigana, bagize gutya basha. Wowe wageze uhimba imirwanire bo safa. Reka mbashimire ubutaha nzigarukira ku banyepolitiki. Hari undi munyepolitiki nawe nshaka kuzagurukaho uyu munsi, mvuze ku musirikare Jikanya, shize nari navuze ku bihaye Imana ariko bindatwa. Utaha nzavuga ku banyepolitiki, ariko noneho bo ku mpande zombi hari abo mbona ku ruhande rwitwa ngo n'opposition, hari n'abo mbona ku ruhande rwitwa ngo na abaja bindatwa. Hari babiri nzagerageza gusanisha. Reka rero mbashimire, mbifuriza ibyo nanye mwe mwifuriza abandi, naho utaha Imana nibishaka murakarama.